Fasikaɓe ummatore ɓe région di Fano nata nder Boko Haram fedde nden dabareji kewɗi golliri no Bello Adamu binduɗo dow natol nder Boko Haram e fillamu wiri o famini noy ɓiɓɓe wuro di fa ƴoɓiri jaɓɓitade ɓiɓɓe leydi Nigeria feroyɓe ɓe
dans ces documents j'ai traité révolution
e nder deftere bindumi nde endan mi haalayna haala Boko Haram no golle mum wonno waɗa e nder gallure di fa saabu Boko Haram o endan wonno tokkiti no ƴeewa ala haaliji e gurda himɓe nonno waɗa kandu kondan heɓiri ɗon endal laawol noyi Boko Haram wonno waɗa kono heɓa himɓe ɓe endan no hooƴa no watta nder muɗum kam wonno arande fuu ɓe kaltano haala diina jonnon ko ɓe tawi himɓe fuɗɗi famde har ton ɓe bonƴirti jokkay ceede no ɓe kollota himɓe ɓe tokkiri laawol jeydal kañum e enɗam
noyi gaɗɗa ko keɓɗa kabaru no Boko Haram woni no gollira leydi fa
oui je me suis entretenu avec la population
yomi yewtude ni e himɓe haalani kam no fi on endan woni no yahira fuu gam batte allah emi famtino fa woɗa mi haaldana himɓe capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo mi yehi mi natoye faale e leydi Nigeria gam batte allah mi yi'a noyi woni hono bonandaji ɗi Boko Haram waɗi nder galluji kañum e guure pamare no ɗum wontiri caggal muɗum dukondan ni mi ƴewtineke feroyɓe dukondan caɗale mumen noyi woni no waɗa kono heɓano naata himɓe ɓen ndenne kamɓe duɓe gattayna ni laawol hara tariki ko hawtiɓe kañum e fande lumak koɓe mbowtodurno e himɓe difa himɓe difa ɓe ɗe jii torra moɓe tawda on endan yardi ɓe naati e muɗum en jaɓɓitiɓe fa woɗi galle ɗe wawa jaɓɓitade ko ɓuuri himɓe ɗiɗon no jaɓɓito himɓe ko watta sappona ko ɓuuri noon endan ɗum ne wonno fawara joni dardia kañum e yettore yaade e himɓe difa ko waɗi e nder filla ka
enaopulation de difa
to e jiiɗama ɗum e Boko Haram wonno tefa
Boko Haram
dow le kewɗe wonno golla arande ni no woodi wonɓe no jiwdana heɓa diina alsilamakku yaa yeeso ɗiɗoɓel no woodi pugaji laatiɓe ka en kayi ceede tan gonno filo e nder majjum nonni fa hande woɓɓe miiji hana arsugu mbasiteɗe leydi o enen tewteru mum yarɓe har ton to ɗon kay min pisiteke min keɓa e fuu laawol ko hollotomin ɗum
ɗo aspect j'ai tenté de les résumer enfin j'ai pas trouvé assez d'information